Shibira Hirabana Babo Inshuti Zabo Imiryango Yabo Nabonye Inshuti Yandute Inzozoze Niyo Yamuze Yamayaga Kiza Abantu Benshi Birahirabana Babo Inshuti Zabo Imiryango Yabo Nabonye Inshuti Yandute Inzozoze Niyo Yamuze Yamayaga Kiza Yewe Yesu Zajya Nkwirahira Ibyo Wakoze Birenze Ubwenge Bwanjye Wowe Wankunze Narava Mu Nda Ya Mama Ibyo Ushoboza Zajya Gukorera Yewe Yesu Zajya Nkwirahira Ibyo Wakoze Birenze Ubwenge Bwanjye Wowe Wankunze Narava Mu Nda Ya Mama Ibyo Ushoboza Chuti zomisi zirakundana zikagendana o zikanasangira urupfu rwazaruka zitandukanya Aiko Yesu no murupfu tuzajyana Chuti zo mwisi zirakundana Zikagendana o zikanasangira Urupfu rwazaruka zitandukanya Aiko Yesu no murupfu tuzajyana Yewe Yesu zajya nkwirahira Ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze narava mu nda ya mama Ibyo ushoboza zajya nkukorera Yewe Yesu zajya nkwirahira Ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze narava mu nda ya mama Ibyo ushoboza zajya nkukorera Tururirimbe Uganda yona Tuguyimbe Burundi wose Tuzaruvuga Kuko niwe mami Watubambiwe Muwanda wose Tururirimbe Uganda yona Tuguyimbe Burundi wose Turuvuge Kuko niwe mami Watubambiwe Yewe Yesu Zajya nkwirahira Ibyo wakoze Birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze Narava mu nda ya mama Ibyo ushoboza Zajya nkukorera Yewe Yesu Zajya nkwirahira Ibyo wakoze Birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze Narava mu nda ya mama Show us that.